Est-ce que kids is on bossé?
Na kuvizia tukeshe, na subiria tutete, na kuvizia tusepe, na polizia mtete. Wata kususia mkweche, takuzugia na pete, si unajua vile mini kuhui hali tete. Wapo lusema komba spigi show, I wish you know, waskusha wish you though. Na bari zao za kuwa, stishi vyo, charge empty kila siku, yani battery low. Leo na vibe tuka refresh place. Mini mgonjo weta baby, yoni tibu wani stressness. Takuwa mjinga ni kimess mess. Ulikuwa na mitoka sina kitu, enzi na pige dash dash.
Misi jambo ni kumbie, ile moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke kantete mesha. Fura yako niatie, iko mikono salama deka. Utakacho nambie. Oh baby, take my dick up.
Iko kiona mimi,
take my dick up.
Iko kiona mimi tu.
Don't let them fool you, fool you. Kiso mwenipenda mimi huyu, huyu. Mapenda dati naisia ulikuwa na hatu kakitambo. Na mengi ukanusia, tunaisa aje kami pango. Since day one, kona plan kichwani. Nimi liki mjengo na bongela wife kondani. Wife sotani, wife waku vibe kanzani. So yule wife wa stamina, alie sepa nyumbani. Mapenzi ni yetu yetu, na sisi kivyetu yetu. Yani kama chuga, baridi yetu yetu.
Misi jambo ni kwambie. Ile moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke tantetemesha. Fura yako niatie, iko mikono salama neka. Utakacho nambie. Oh baby, take my dick up.
Iko kiona mimi tu.
Oh,
Deko kiona mimi tu.
Oh, oh.